waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Kala wanaagsan meel kastoo naga dhagaysanaysaan, ku soo dhawaada wararkii maanta oo talaadaha bisha Juun ay tahay 30. Victoria ayaa xannibaado ku soo rogaysa xaafado laga helay kaysas badan laga bilaabo habeenbarkii berito bisha July ay tahay 1, kadib markii gobolka laga diiwaangeliyey 64 kays oo cusub oo COVID-19. Dadka ku nool 10 lambarra boosto ayaa loo ogolaanayaa oo keliya inay guryaha uga baxaan hadday u socdaan shaqo, iskuul, inay qof xanaanaynayaan ama iyaga la xanaanaynayo, jimicsi ama inay soo gadanayaan waxyaalaha daruuriga ah. Premierka gobolka Daniel Andrew ayaa ku boorinaya dadka inaysan ka faa'iideysan arrimaha loo ogol yahay inay guriga uga baxaan oo aysan si khalada u isticmaalin.
They are the acceptable reasons to leave, but only if you need to. It is not an opportunity to go shoe shopping.
Waxaa jira sababa loo ogol yahay in guryaha looga baxo, laakiin waa inay baahidaasi jirtaa. Ma aha fursad dukaamada loo aado oo kaba looga soo iibsado, ma aha fursad maalintoo dhan jimicsi lagu maqnaado. Xannibaadahan ayaa soconaya ilaa 29 bisha July. Dadka kalena waa inay sababahaas oo kale u geli karaan xaafadahaasi. Premierka gobolka Victoria Daniel Andrews ayaa sidoo kale sheegay in duulimaadyada caalamiga ee Melbourne ka soo degi jiray laga wareejin doono labada asbuuc ee soo socda. Premierka ayaa sheegay inuu arrintan kala hadlay Ra'iisul Wasaare Scott Morrison maanta, uuna ka codsaday in diyaaradaha Melbourne laga duwo labada asbuuc ee soo socda laga bilaabo maanta oo Talaada. Xaafadaha xannibaadaha lagu soo rogay oo sidan sheegayba 10 postcode ayaa waxay kala yihiin xaafadaha Brooklyn, Kingsville, Maidstone, Tottenham, West Footscray, Albanvale, Kialba, Kings Park iyo St Albans, Ascotvale, High Point City, Maribyrnong iyo Travancore, Kilo Downs, Kilo Lodge, Taylor Lakes, Water Gardens, Airport West, Kilo Park iyo Glenroy, Hadfield iyo Oak Park, Broadmeadows, Dallas iyo Jacana, Brunswick South, Brunswick West, Moonivale, Moreland West, Faulkner waa Craigieburn, Donnybrook, Mickleham, Roxburgh Park. Queensland waxay xoojinaysaa xannibaadaheeda xadka ee dadka ka imanaya Victoria, iyadoo ka jawaabaysa xanuunka ka dilaacay gobolkan. Laga bilaabo 3 July, dadka reer Victoria ma geli karaan Queensland ama waxay gayaan 14 maalmood oo karantiil ah iyagoo qarashka iyagu iska bixinaya. Queensland ayaa dib ugu furaysa xadkeeda dhammaan maamulada kale ee dalka laga bilaabo 10 July. Dadka booqanaya gobolka ayaa buuxin doona foomam ay ku xaqiijinayaan inaysan soo marin Victoria 14 maalmood ee u dambeeyay, iyadoo qofkii been ka sheegana la ganaaxayo $4,000. Premierada gobolka Queensland Anastasia Palaszczuk ayaa sheegtay in gobolkeedu taageeraya Victoria, iyadoo u soo dirtay 4 kalkaaliyaal caafimaad iyo weliba ku xigeenka sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Queensland.
We will do everything to preserve Queensland's good record at preventing the spread of COVID-19 in our state.
Waan samaynaynaa wax kasta oo aanu ku ilaalin karno rekoorka fiican ee kahortaga faafka coronavirus ee gobolka Queensland. Meel fiican ayaanu joognaa hadda, laakiin waan ognahay in markasta arrintu isbeddeli karto. Nidaam fiican ayaan leenahay, waana inaan caawino Victoria, ayay tiri Premierad Anastasia Palaszczuk. South Australiana waxay dib uga noqotay qorshe ay xadkeeda oo ku furi lahayd 20 July kadib xanuunka ka dilaacay Victoria. Premierka gobolkaasi Stephen Marshall ayaa sheegay in go'aan la gaari doono dhammaadka asbuucan oo ay dhici karto in la ogolaado dadka degan New South Wales iyo ACT inay gobolkiisa galaan. Baarlamaanka Chinana waxay si aqlabiyada u ansixiyeen sharciga cusub ee ammaanka qaran ee loogu talagalay Hong Kong. Telefishinada Hong Kong ayaa ku soo warramaya in sharcigan la ansixiyey kadib kulan ay isugu yimaadeen guddiga joogtada ee Kongreeska Shacabka Qaranka China. Inkastoo aan la soo bandhigin sharcigan, Beijing ayaa sheegtay inay mamnuucayso dadka u ololeynaya goonigoosadka argagixisada kadib dibadbaxyadii dimuqraadiyadda ee sanadka la soo dhaafay. Dowladaha adduunka oo ay ku jirta Australia, Britain iyo Maraykanka ayaa ka soo horjeestay tallaabadan, iyadoo Maraykanku uu joojiyey ganacsi gaara oo uu la lahaa Hong Kong iyagoo uga jawaabaya tallaabada China. saadaasha hawada Brita oo Arbacaana magaalada Beet waa roobab marka dambe qaadaya 17 degree Adelaide waa roobab sidoo kale 19 degree Melbourne waa cadceed baa leeyahay xoogaas roobab la filayaa habeenimadii 17 degree magaalada Sydney inta badan waa cadceed iyo 21 degree halka Brisbane sidoo kale cadceed ay tahay inteeda badan iyo 23 degree intaas aan ku soo gabagabeynayna wararkeena maanta magacayguna waa Xasan Jaamac
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.